the DJ and see it. Follow. Looks got all the shit there.
Exclusive from ZambianJams.com.
Let's go like ah.
Aliyezi na mapresha yake but Jehovah ndiye we. Mapresha ni ma Yesu suva but Jehovah mani sovela. Sembe kulibe mapresha, sembe si ni chaya haso. Daily ni chaya haso, as long as na peza ya kaso. Kelo wafika kuwaya, kaili mashoka mawaya. But still ni 7-1, kaili wose tima waya waya. Mlive
MC I got ya, love you too. Yeah, that's black.
Mbila kumfeka pati banendi mapresha. Siti imbila liyensi pati waini mapresha. Stima imbila maseti ni olo kapifu kubantu. Chima imbila mapresha ka. Mapresha mamuta lisoko nisa atamba uwimba. Pati banema nyimbo zamba kumfeko. Pati banema nyimbo zamba kumfeko.
Jago bucho ni zali pezendi kwa sala chagbe kuchita ni pezi. Try so hard so that I'm a brave. Jambu tuke, jamba ni jamba na yampepe kambara. Wana continue trying hard so that na ine sange kwa chani. Shide foku ivecha muntuka, de foku wombesha. Kaidi na ine tine muntu. Love you joe we mwana iwe waya leta tuntu. Life ina mika kuwaya, kuzo pona biza waka kama waya. Bama kakava mwanjava leta ma pressure ya.
Mbila kumfeka pati banendi mapresha. Siti imbila liyensi pati waini mapresha. Stima imbila maseti ni olo kapifu kubantu. Chima imbila mapresha ka. Mapresha mamuta lisoko nisa atamba uwimba. Pati banema nyimbo zamba kumfeko. Pati banema nyimbo zamba kumfeko.
Gotcha. Go for the kick. Mike 3.